sechukela ngazimi uwangvezela ubuhle bakomthuli wena mpumelelo mbatha chukela ngazimi uwangvezela ubuhle bakomthuli lo mpumelelo mbatha chukela ngazimi mama uwangvezela ubuhle bakomthuli ngangizihambele jimisteni ngizula nje wakamuzuhle kancane wangitiki ngangizihambele jimisteni ngangizula nje wakamuzuhle kancane wangitiki ngangizihambela lene jimisteni ngizula nje wakamuzuhle kancane wangitiki wangivezelithanga lami One face a little more than 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 one face Impela novimbeke ntombi wazokhethi uthando lwakhe kimi wena uyevala impela novimbeke wazokhethi uthando lwakhe kimi ufana kanje novimbeke wazokhethi uthando lwakhe kimi wayemuhle phela uvimbeke nami angizange ngithole omunye ongafani Why am I the baby? I'm so sad. 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 I'm gonna go.